kino kunja kamawe kangaru. Baby walile siwe ndo bazu. Filewe msupa kuliwe uendalu. Nizo fonya mliga uvunje ndelaru.
Every young man do kangaroos. Every little girl do kangaroo. Every young man do kangaroo. Every little girl do kangaroo.
Beat me kali kai le daddy B.
Daddy B.
Lakini this time ni
wilili.
Beat me chopini kami kona tigiri.
Tigiri.
Suya ni offset labda Cardi B.
Cardi B.
This is star boy mkuna di fever. Dance with me and get a favor. Move your back, move your body like a river.
Move,
pose.
Kisumu pa, Nairobi pa, koma sa va,
koma sa va,
Afrika pa, Amerika pa, koma sa va,
koma sa va.
Mtoto mdogo kuja twende twende kangaru,
ko.
Ewe mama kuja twende kangaru,
ma.
Hata baba pia twende kangaru,
sa.
This one got no age limit,
ko.
Shandi kata my liver. Kino kunja kama we kangaru. Baby walile siwe ndo bazu. Filewe msupa kuliwe uendalu. Meza fonya mniga avunja delaru.
It is that time, it is that time. Everybody do the kangaru
dance.
It is that time, it is that time. Everybody do the kangaru.
Kisumu pa, Nairobi pa, koma sa va,
koma sa va,
Afrika pa, Amerika pa.
Download kupitia vidoboy.com kupata nyimbo mpya.